choka ata kwa panga jamani umtegani
chokoma
ukiokata ata kwa choka ata kwa panga cheza 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 cheza
ai mama we
cheza 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 cheza
unjaki uno
kashuka
kapandwa
mtoto
kasimama
kisha
tamba
huyo
kakimbia
we
amfukuzie nani amfukuzie
Fata nyayo takula vumbi wewe.
Quick song, quick song, quick song.